kizungushe round kama ringi, tena mispingi, ni lazima bao la ushindi. Baby uki roli roli, unagusa gago roli roli, na baki siko hoi hoi, baka naomba I'm sorry sorry. Show me ulichopewa na baba, turn me on ni baki kugogo gaga. Kwako mimpole kama tembo pasaka, kila mechi unashinda sina gama shaka. Kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kiuno kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kende kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kiuno kilege, kilegeze, kilege, ge, ge, ge,
ge. Amena venye nikiloga uti, nikirudi tamte nikuta iti. Tomana wanaona mine afaidi, bakita baby nipe tena nazaidi.
Kilegeze kama feni ya kichinda, kipambe kwa vicheni ya mahinda. Bila mbuwa ni kupandishe safina, ubakitu ni sapa madina.
Shopi ulichopewa na mama, yes tanio ni baki kugoko gaga. Kwako mpole kajogo hapa saka, kila mechi ni na jina sina gawasha.
Hola.
Kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kiuno kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kende kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kiuno kilege, kilegeze, kilege, ge, 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 ge.
Ngare ime kata center bolt,
kilegeze,
mara hobo mara lollipop,
kilegeze,
kama umetia futa la mgando,
kilegeze,
kama samaki kwenye kikahango,
kilegeze.
Ngare ime kata center bolt,
kilegeze,
nipe hogo ama lollipop,
kilegeze,
mwage baby futa la mgando,
kilegeze,
kama samaki kwenye kikahango,
kilegeze,
kilegeze,
kilegeze.